Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame et Fulfulde.
Kede Kabaruji Ame Fulfulde Alkamisare Noga et Jet Leuro Avril Jana Yam de Soki Douala Okanya Kubai Le Lamu Moti. Se grab on compétite with Lamar one day Yeltin Lehen Etikesi Nairi de Bangal Dana Gudido Anyaji Pamama Wakan de Bottom Minister and what no Kenyan Lady Mid Indi. What to Jono Uno be Quality Bangaran at Yoto Yelhon of a kind either the boat a Mangal Padem. Dunke and then get it landol dot it or go legit or quality TV Benje could water enough for the Wajibta Sina, Jalini fire to a yim along with the Kiri Duji and Gatale and quit the mood and no water, so conduct it or have Lady O Gulleji Goti Wakan de Arme Maliwat Ano Lugo Gol Le Ladino Dirten the Kubai Holy Time we had a bombarded and Jack Eton what is a babu so mini terng up you don't ked delay and got Birmingham. Got a net not one fed in no dirt ENPS and debe quality with Talatar Jack you know the no kuno dirt wall out or sutama idum le lamu yoro wakanda musuti tende the holy time we had a jowdi tedinda and one a jute emako. You won on a sembe kabaruji dimin jugging on the better and the bisimila modern ahead of the balde garoje de lamu o holli tiwdi waran heedad le hen dati kandi yeltinde wakkati jono kabaru ndenaagu dido anniaji bamama wakkande batu ministre embe wotno le leedi meden di be kolitiwdi ko anni wattu le hen ko ya fa milliarduji temedna e chapande joy cfa kanko ministre kumni do kabaru ndenaagu le leedi meden di o wiidun latto sababu so honno mangal pat embe ngori no bale muude en baylito nyalawmo hande dido golleji puddan le hitande 2017 fa yotti 2021 kanko general salif traore o kanko ministre kumni do kabaru ndenaagu
Nous avons fait le constat que depuis quelques années,
la voie du Bikoudi, une taille qui vide Mangal Patemembe, Ngala Kubikasindini, Bangal Gulejudi, Kalfinadi, Adan Mabekam Bekwa Hayata, Bode de Bijugit Duna Famdi, Nimila Jati Satifuf, Adankulita Metamon, Bangal Mudu, Budifuf, Wakat Jun O, Yokabaru Kulina Lichatudi, Bangal Masimbinarin del Kirimendi, Bandiaku Moto, Terrorist Yaku, Ekanya Dun Basi Hakunda Jalin, Dido Kabaru. Fuf bedon chatelle e sifa kul unali ngodudo joni di kambar dun no min bammi anniya huntande hore mani be denago hebe mbobbe darnade dido kul unali di fuf kambar dum mi jewti dati dabareje yoga budu fuf kasentine de wono bangal yimbe le hanbe bamede golle bamgul ngul walda e sifa wawado o sabi chagal jande e famu mabbe o min jukitan hen famuji kertade goddi du hakkeji bibi adama e mirki kandi dun latade kaborde mangal pade embe yo budu fuf nafa ngul sariyawul
e c'est tout l'intérêt de cette loi
dunki ande wattu jono be ngadi landol be mbi yel hodo fungol do sariyawol warta nafude le majjon kanko no dirte Ibrahim Eli Dikoyo janginowo jande doddo wure do bomako do o holliti hakkile mako o wi ko watta sababu so jam e teddere hente le leedi ni wajibi sina jalle ni goddi le kreduji di ngatta le her koyde mudem o wadi ni o holliti nin se mako nyalawmo hande o wi sa de do yimbele so anni ay diara bame wala fu ko pominte do hen kede ko mo sifi do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
min jigiti tinde hen jamarende e li kabar de nagu mabbe kambe gonbe arande hebudi torraji di huncande hore kaaki kaborde ma dati dabareji e kudde mujjude jati ka huncande hore rafinde nagu der wuddu leedindi e kala nokku leedi malindi yata tiagal horale bibbe leedindi fawde e mangal pade embe denno yo kambe be torraji din dottotobe dentinne e dabareji de nagu mabbe non tan bawe tan huncande hore rafinde nagu sabi andon wiide der odo kabaru windaka du tinde fay goto wiide jomu oyo terrorist ma bonde rejo denno jamarende tan waawi anditinde be sabender gure kewde e mesali guddu e region ga sahalidi ndi faso beddo bandiji na anda jamare nda hulan holdude be sabi be njara wide so be kulli beddo dayan ko hebbi be buri fuf yo bodo sifano
sekrab so ngabbi do bemala me ande ngala do bayni tertol mi joju modo no noddimi do dido numeroji di taw mi do responder kalon ko jiddon do hen chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi mobil arme mali holi tan wede yabbi bombore nokko no dirtedo kubay idum woddire motti ko yaat kilongaaji chapande nay dum wadi sababu so yimbele dido keddi le hen mangal pade kanyo goddo kasen barmi le hen kede kanko no dirtedo jaram kono yo gollo nokko no dirtedo dirpa ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
hakunaage hande dum wadi wattu mo fama embe na wondi non e luwol le ladde kubay ngudido hirnaage region motti o hakke kiloji chapande nay joy do lawol teninku do bomboje irade woni ko mobile mabbe pickup ngabbi solo sabe di don keddike hen goto barmi den hono bimini bonondaji di ngadi e le lugugol gol be mbowi wadde der ladde kubay golle yimbe le machine binobe cuudibe anan darra kala andan do kabar mabbe yo matina kumpa yalla yimbe le golube dun be nanange
goto e gollo le fedde ne noddirti INPS ne holi tawede o suutama hecci keñen nokku noddirte do wala do idum le laamu yoro o yimbe le seddi be kollitiwde wakande mo suutitende be bi jawdi teddinda no wonno e juude makko fa hande suutube mo be martinaka kumpa kede ne do goto yorto ko sifido hen do faccitango mumini sendebu
suuto be martinama kumpa gila moti be ben joggi yimbe le dokkobe be kabaruji ko be iwi moti be ngari jalube kilometruji poi joy woni hakkune moti e jalube suka jokkale goto ana wonno le gubballa suuto be be on wari ndadude chauffeur o so tawi sebe e mer o ana le mobinge chauffeur o noti kemo o anda ndeno kanko jati o yi mer o be yimbe le dido wonno do moto be ndardi donno mo bengel o daro ka on salike o hinnike yaade fa waladu ko ben jottike waladu fe fota minitaaji didi suutobe bendu jottike ben daadi e yimbele gombele mo bengel keddo do ben goni ben naati le mo bengel be suuti gorko noddete do jim o mo jogi no kalisi jaati so on iwe en jottaki neddo goddo so da sabe anaton fa be keba kabaruji iwoji motti so wana dum be keddo totu
wakati jonobe kolitide kawtalan wonde wadde do bomako do illa kenen kangal humanade no dabaji din gorgi fa yottono de kanta citirde keri leedi ndi koni fana mudu faabe diwto yalla hono yirwere dabaji hani wadderde le leedi meden di gal do kawtal kangal wadde baldiide ko yata marobe dabaji noga yana gonno le hen kede kanko noddete docteur Joseph Sedego kanko on lamir on heejo yirwere dabaji le leedi malindi ko masifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est une table.
Fanda Karutal Handingal, je vois de tout un drap à Kilaji, Duti Allaji Moudi, Kavar Malgal, Dabaji, Bangal Posuji Moudi, Dulavi, Katuji, Rivera Luma Moudu, Chagal Ido Tiralaj Posuji, Kyo de Goudi Dunatun, Ude Nyawuji Dabaji, Yade Kabaru Gilir Mabedi, Fayota de Kabaru Gure Mabe, Lulito Alima Betai, Sabi Walter Wakati O, Hitan the Fuf Ada Hudoji Nabuto, Tiralaji Njam Ekunandemun Endun Nawudi, Ida Fuf Yuti Allaji Margal Dabaji.
C'est le problème qui se pose au niveau de l'élevage.
To selengetobe kuliti wide wattu jono hono mayo go wordi tonno dum hulmini sanneno wattu wonti e waylitira tonno fa yotto yo hono damaje den gorri li lamu selengo o micitede widle o don nokku yoga kurangaji malidi fu iwrata kany en diam dan wolle ele godde de kerdirden du ittoji ton kurangaji wakkati jono fedde juinanto humini de kabar dido golleji be mbi e be gonde jewdi yalla hono mayo go hani aitirede dum e tayde fu mbi dido golleji dum hulmini sanneno lawma handen o kede kanko no dirtet Ahmed Keita kanko lami dido golleji to selenge to ko sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Les enjeux d'abord c'est des
intaki wide wakar jun o golleji damaji di njata chagal nawtur gollu prodingaji yoga tawene so won adaddo mo dido prodiji kibbi tan yu frati mawdo bangal kuden dem mayo bangi goddo dun edi mbawi wadde hello e ngurdam litti bonanda mo di jottinta ndiam dam jati matete e kaki pompe ndiam ngondo to banikuratun sabe jarendi na bonani pompe osande bukal ndiam dam imminan adadun jarendi der hakke metre kubu yoga dum walda eti allaji der mahugul baraz kuruba o hewti der mayo sankarani prodiji di njupete ben kuli patti dido prodiji ngada hello e kulintreji baraz kuruba o ko buri kay yo dido golleji darne ilallo patti dido allaji nata e mahugul baraz kuruba o bangi goddo dun yalla lamu kobe lidi malibe na rewai kungul mabbe fawde e lede kirundirde meden de bangal hun cangul hore kabarun dia
par rapport maintenant à la fourniture de l'eau.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sagrabe jurniden jeldo ne les raisons ngaji di en puiran o segudo wattu jono ko wortal fu itam faab jel hono yirwere dumide hani wadderde le lamu segu fo e mangal mudun gal do ko wortal fu ino ton talatar jappinonde yimbe le lamu ko be gombe tobe fa yotto kuminibe kabaru golleji guddi kase be gondi e watto gal do ko wortal lanini be gal yo sudum ministre humni lu kabaru kebe le leedi me di do tugor gal union européenne ci urute ngardam fa do sandobe koliti wiide nyalom hande o nokku noddirte do commune sene ko idum li lamu tominya holitawde roobe la gombe tobe be joddini fedde mabbe wakande den o fedde jojjot joddintende ko yaata roobe la chapanto tan gonno le hem e wangadi pecce nyalom handen o du yambe gatti le kesul mabbe ngil ko yaata uyna chapande joy cfa ci urute garanti minirem fa kerol meda hakkunu meda ene alangeri holitam biedle o do nokku nyalom hande dum woni be bi le cakkiti yonterde no kollitiri wiide kerol hakku hakkunde Mali e Alanzeri won kaborde njita ton communiquer ngada do wodo holita med kaborde mawde teddude kanyen en jaaton faa yettoyo kaborde mabbe dabe noddirta classe ni kofde do be kolliti wi duccondi wondi kasen yamale o do nokku god secrétaire do katte nyalom hande kabaruji meede di min jooti on sanne hedaade heejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirton no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.